Sanibonani KFM team nama listeners. Mina ke yayenzeka lento leyo ukuthi ngiaske ugirl out on a date aze nomuntu. Ugirl waza necousin yakhe. Ugirl wakhona bengimthole ku WeChat. Yo mangithi ngiyambheka ugirl mana zikhiphi. Icousin yakhe yende yiyo enhle. Ugirl nje ungishaye ngama filter lapha ku WeChat. Hayi abo girl mabafika bebaze ngale impression yokuthi bazongicutha nyababona basuggesta izinto zama yini premium recapelo hayi ngadaya yenyeke ngiyabonga uSimphiwe Sibusiso Dumo.